Okay. Your cartoon.
Arita music.
Reckless.
Na tuko on
it's
Jake Day on the beat.
Mwana umelewa. Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa. Mbona umelewa? Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa.
Jake Misty George mnanijua. Nani ananitambua? Unadai nini bro chukua? Nani ndo ananunua? Wakipewa pewe wote. Si chai nasema pombe. We naye unakata ng'ombe. Nilikuita form ukachelewa. Hasa yona mina staga juu nimelewa. Niko maji watani miss. Miusele daily check ya kuna siku neza miss. Miukata daily lazima joni blacky hey.
Mbona umelewa? Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa. Mbona umelewa? Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa.
Hot like fire. Man a bad girl, we are entered the room. Loving the music, boom boom boom. You like the smell of my sweet perfume. Your beer's on me tonight. Drinks on me tonight. Feeling happy, tuko party. Kata maji, mbona ujalewa. Baby, shakara for me. Sherehe ndo hii. Shakara for me.
Ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa. Mbona umelewa? Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa. Waiter, waiter, leta kwanza glass. Waiter, waiter, nishapanda glass. Staki guarana na nikokoba. Sipendi kuchana na madada. Leo mi ndio soseti ganji kibao. Nafunga kikosi kwa bichi mabao hey. Wife ndio kubonga na mi baba yao
no. Baby usikam home kama umelewa. Tena usikam home kama umechelewa.
Na leo niko maje sijui nifanyeje no. Ebu kwanza tupige story. Nina wife lakini usiwore. Cheza chini ndiyo luga. Sunajua wife home kuvuruga. Mbona umelewa? Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa.